I know what's like now, but your best decision. Toxic but tempting, baby, you addicted. Call me Cardi D, cause I don't take no shit. And you, on set flow, can't handle this hit. A Benziame, Cole, I know I can't do it. Queen RTS. Like to a Ramsey, call my pants. Make it bigger, run, look on you, my hooky fanny. Toxic, na jua gani, come a braff too. Lakini, bado, na kupenda, toki rough. Unani to sunani, ta babe. Tuki gombana na pata inspiration. Toxic romance, destiny, a life. Ni damage yangu, choice ya knife.
Nikulofa ni toxic, bado na kulove. Lo push na full, ni kama magnetic force. Umetika mwa, lakini bado ko suspect. Ukicheta mbele, ni nunu na cheka ku text. Skinny tani yetu, drama yetu ni premium. Nikipiga flow, niko fresh, niko venom. Najambi asante mungu kwa ushauri. Kini love, ni kama bullets ya saluti. Ah, hold up. Wanadhani nitakupiga moyo break, lakini bado niko loyo kama doge meta. Kwa mapenzi yetu ni jambo ni beast mode. Niko mele, uko nyuma bado uko.
Mapenzi yamekolea mvinyo wa ghetto. Kisema uondoke ntarudi na mabomu. Love ni mission, loyal hadi mwisho. Ukiche, darling, I'll post that video. Sino rumor, feelings zako ni toy. Ama kwesezi kupembeleza boy. Kama ni toxic, we ni sumu na dawa. No drama.
Toxic queen, that's fuck.
Savage, I don't do fake love. Nakutumia fire, then nakupiga shutdown. Ukini ignore, nakudelete ko flash. Na bado nakulove, baby, that's my clash. Kills you, attitude you zaidi. Nakutegemea, lakini najua ni toxic. Zikisema poa, maana sipo poa. Smile yangu ni bomba, we napiga show ya drama.
Drama yetu ni show, love yetu ni fire.
Fire.
Tuna push na pull kama magnet fire. Lakini tunarudi kwa game yetu no retire. Toxic romance, love ya wildfire, dodger.
Avni vita sio kopi, jela ya moyo. Toxic romance tumeandika kwenye damu. Axel and Renzo ku love ya kize na nga.
RTS in the building. Love ni vita sio kopi, jela ya moyo. Kuna pool, niko fresh, niko venom. Taxi comments, tumeandika kwenye damu. Axel and Renzo, ko love ya giza inanga.
Just a building, yeah.
Love ni vita, sio kopi, jela ya moyo. Toxic romance, tumeandika kwenye damu. Axel and Renzo, ko love ya giza inanga.